Eu! Aí, Abela. Onyesi na ya gabi ọzọ. Eze Kinko. Ọkwụnụ si mpụta. Abịala mo. Ihe na-echezi mmadụ ezinụlọ ụwa. Kpọọ nwanne ya. Ihe na-echezi mmadụ ezinụlọ ụwa ya ooo nwanne ya ooo. Alụghị nwa anyanwụ ịhụ nwanne m. Ihe na-echezi mmadụ ezinụlọ ụwa ya ooo nwanne ya ee. Village guy that a mother of Guadimia. I hope you come, Manu. I'm a Ryan and what a gem. Can you quit Bazanga? Jig one or Yano? Walk at a Luna, a homo wine, Alianu. What me want a machi, a quick one and a loa. When you tell that one, I hope. Alo, Olema, get him walk, welcome. Oti ezigbo ọgọm ji eme ọnụ. Ọkwa na ziki iwe ka ị nọ na-eme biznes gị. Oti nwanne m Maazị Akaji Akụ ome mgbọ tara ike nanọ n'ịbụ nwanne m Eze Kinko danọ n'ịwụ nwanne m. Get a mother dicker at Jenna Moscow. Ebu Mayor of Fobi Chigemono. Now, wow. Oh, yeah, Billy, Baya, Billy, the Loa. Oh, yeah, yeah, but I didn't know my own. Oh, wow, yeah, man, John, I beat him. Become a draw, oh, yeah, and I back him out on a hookozo. Now, wow. Olee maka ezigbo tọọkụ aka m. Ilute na ziki iwe 21. Ị ga-ahụ ezigbo ọkụ aka m. Oji fọniche m ọgọ. Ọrụ chara gị oche ya nye gị 50 years guarantee. Na wow. Onye ka na-ekwu gị? Oji igwe fọniche. Ekele, you are my brother. Ojiwe, one of them. Ojiwe, one of them. Ya wapa na, ya wapa na, ya wapa na, one of them. Abara yere wata jemwe. Kenye kwe mbazoke jikwunu ya nuwe. Na mwake dalue nana homo wanya lia enunu. Opara nina m. Okwina huye mna ho. Ndi madu jikwa idia na abio pero pero. Eba haba wakwala.
Otua.
Ole makanduku na muku. Augustin Anwar. Ọkwa gị ka iji mere nna. Kịnwa bụ anyị na moto ebe isi ka anyị kawa ya gawa ya. Anwar family abịara na nguzoro na. No ya. Onye ya bana di no ma o. Owa onye mejo ya biku. Onye ya bana di no ma e. Onye ya bana di no ma o. Wa wo ya bana ya ga ya kama. Wa mo gba. Onye ya bana di no ma e. Onye ya bana di ge ma o. Owa onye ya ba ya ze ya kama. Dede wa mo. Oh. Onye kam na ho onye na abata na obo na wa o muno nye ga bi no wa muno nye ga na no no onwe benyi je nwende nne m o o Alue, mama, ya 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 ya. Kwame Nkrumah of Aba, Obatozua of Igbo land. Kwame, no be you talk say.
Onye agbari libe ya.
Na wa.
Oto na agbari bua oru obara o.
Oru obara we did yo, echi kabu.
Ezio
kwa aka ga kwa aka ga echeka. Very soon I got neba. I'm memendi big boys. Aka dele onions na. Semetere aba. Ojo onions e mogo.
Ojo.
Ezibo te wan fun bise jemono. Ai. Mundo nye ke bino wa. Mono nye gana no no onwe me nye je wene ne m hey on awo nye na ma agbaye ko ni si biko
yes sir
Oh, baby, oh, baby, oh, baby. Oh, bere papa.